ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele ngikwamukele futhi enkosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christian Networks. Angazi ngibungahlangana nami kuyikhumbuzo okuthile okwadlula. Sibuyele emumva le la khona kwakwehlela. Yebo, esimeni la kwakwenyukela kulezo intaba. Lalishisa ilanga libalethe hoko, likhipha umkhovetsheni. La khona amakhaza ayishubisa umkantsha, kunqanqazela amazinyo kuvevezela indebe zomlomo. Yebo, nalezo ikhathi kanye, la khona konke kwakubuthebelele. Usuthe cingo eshaya amoya phezu kwentaba. Nansi impilo la esiyikhona njengamanje. Kube uhambo lude, anginjalo. Mase kuthiwa ubuyihlela ukubhala phansi incwadi, ngongangabazi. Bungeke ucabange noma yini esondele kwakhona empilweni obe yona kwaze kwafika la. Mhlawumbe uyiphile yonke kungekho ngisho umncane umuzwa lo wobukhona bukaNkulunkulu. Ngoba mhlawumbe unjengami kwenzeka kuwo phakathi nendlela. Noma ngabe kuphi la obekhona nala okhona njengamanje. Okusemqoka kakhulu kokuthi ubheke phi njengamanje. Kunokukodwa ongaguqukiyo kukho konke. Isililo 3 verse 22 kuya ku-24. Ngumusa kaJehova ukuthi asiqediwe ngokuba ubele bakhe apheli busha ekuseni njalo. Ukuthembeka kwakho kukhulu Jehova uyisabelo sami, usho umphefumulo wami, ngakho ngiyakwethemba kuye. Kuzo zonke lezo zikhathi ezimbi nezimnandi, noma ngabe sikuqaphelile lokho noma cha, kodwa sikwaziyo iso likaNkulunkulu belilokhu linathi. Ube nathi noma ngabe bekumakhaza noma lishisa kanjani, noma ngabe zayikhanya zimnyama kanjani lezo nsuku, wathokoza nathi ezinsukwini ezinhle. Noma ngabe sasingakwazi thina lokho, wayezwela kunye nathi la esasilila khona. Futhi njalo ekuseni, kungakhathalekile ukuthi usuku lwangayizolo lwaliqukutheni, wenza ukuba ilanga liphume likhanye kithi. Musa wakhe wamusha njalo ekuseni, kukhulu ukuthembeka kwakhe. Ngakho ngesikhathi usabheka phambili mntaka baba, yazi lokhu uJehova uyisabelo sakho, ngakho uyakwethemba kuye. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.